suria ufananta haki wende wa mtama utifiki chala wa unavali ufananta wengi tena wala biwa well 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 wengi tena wala biya haki wende wa rongo wa mbaali kama mwezi mungu vanu Patuende wa mtama utifikiri mwezi mungu na bali
mfaranta
Patu wengi tena walatia Basi wasuni risita na banu nisuria
Utidela
Basi wasuni risita na kweli nisuria
Tena
walatia Basi wasuni